bayayazi ngubani ungu-number one wam andiva noma kuzani baby bayazi ngubani ungu-number one wam andiva noma kuzani mabashukumise imilomo andibeva bathini na ndizivalele iindlebe zam yeka bashukumise imilomo andibeva bathini na uthando luzivalele iindlebe zam bayakunyelisa bayakunqolisa ndivale iindlebe zam andibeva bathini na bayakunyelisa bayakunqolisa ndivale iindlebe zam andibeva bathini na bayayazi ngubani ungu-number one wam andiva noma kuzani bayayazi ngubani ungu-number one wam andiva noma kuzani mabashukumise imilomo andibeva bathini na uthando mabashukumise imilomo andibeva bathini na uthando luzivalele iindlebe zam baby bayeke mhlawumbi benze ngamabomu abazazi uba benzani baby bayeke mhlawumbi benze ngamabomu abazazi nanzi imali ndikunike uzuthenge igomo ndeladala uzundlise ndifuna iitshomi zami zindike kungcono bandishiye tata nantsi imali ndikunike uzuthenge igomo ndeladala uzundlise ndifuna iitshomi zami zindike kungcono bandishiye ntliziyo yami yo Yeah.